Kurzermüdet.com. Super Vibes.
Anampata zonze Ngopenga ti amakewa Nde mulika smile Sazi tengera nkomwe Olo kunjenje mirako Anapanga chisango Olo ndikuluza mandi chimerera Nduka kumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Kasungulu mama ndi chengetera My woman, can you see my woman? 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 Kola ndi kuluza mandi chimerera Ndika kumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndika sungulu mama ndi chengetera Yes Mami simuna nipange ine kidi napu Dina bwera ndeka, funa kwanga Mami palibe anandi, kakamiza Nobody, nobody, nobody Dina bwera ndeka And mami, I love you, yes I really do And I'm so grateful for all you do Ndika makaniza, all we've been through Ndina panga chani, to deserve you Ndikuluza mandi chimerera Ndika kumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndika sungulu mama ndi chengetera Yes My woman, can you see my woman? My woman, can you see my woman? My woman, can you see my woman? Mandi chimerera Ndika kumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndika sungulu mama ndi chengetera
www.amadzambiwe.com